Mandy. Water. Água. Yela. Ukelete. Banatse banele. Nemanqeba aphole. Lelive lomile, imilomo igagabukile, nemavi alabanye sashile. Mbomboza, mbomboda, wena wemafu. Yehla ngemifula, dikhelele netintsanzane, futhumalisa likhata, khululeka ungesabi, lomdzala uwenetisile, namuhla avetisiwe, angumkhathi walabaphansi nalabangetulu, angumlayeto walabajulile nalaba. Aphakelwe enetisiwe, libhulo lehla ngemiva, khululeka ungesabi, ayimpilo ayelapha. Lalela, natha. Thank you.